Don Foxy Production.
M Dubs Trender.
Ninalo dwala dwala, olunji kakumanda, mulunga nandi chilita. Opanda kali konse, oso wabogwila, anasauka malo mwanga Yesu. Tagwila po maganyo, kulipidwa chitonzo, mulungu ngwaza teka bwanju. Kakala bale wanga, kundiye sa chitonzo, anasinta mbili yanga Yesu. Tambera osa ukawe. Mwa Yesu muli tumachako, atse kwa iye wole mandi wotodwa wo. Mwa Yesu wapeza mpumulo wo.
Mukani wona simene ndina lili, Yesu wanandi chota kutali. Muchitenge iji wanga umboni, kufika lelo ndichi somodi. Ndati simene ndina lili, Yesu wandichi tila zambili. Muchitenge iji wanga umboni, kufika lelo ndichi somodi.
Nakala pomudima, paka na kumapeto. Uchimo wake mpaka pamatelo. Kuniza kuja hena wantu wena ankatelo. Kuli mulungu umbo nindilelo. Koma Yesu atango bwela inu. Anasinda mbili ya moyo wanga. Chisomo chitango bwela inu. Anapulumuta moyo wanga. Ama sulidwe asinga za uchimo wo. Alandile chikululuko, asata hike ya sewa kulupilila. Alandile chibulu muto mama hey.
Simene nina lili,
ah, hey, ah.
Simene nina lili.
Anandi bulu muta.
Simene nina lili,
ah, hey,
Simene nina lili.
Anasinda mbili yanga.
Simene nina lili, Yesu anandi chota kutali. Muchitenge iji wanga umboni, kufika lelo ndichi somodi. Ndati simene ndina lili, Yesu wandichi tila zambili. Muchitenge iji wanga umboni, kufika lelo ndichi somodi.
Mama ya leha, anasinda mbili yanga.
Stream and download latest music from mdubstrender.com.